Ɗoyo Studio 80 keɗe kabaruji amen e fulfulde.
Keɗe kabaruji amen fulfulde talatare en biyan nayi lewru février hitande ujunnaje ɗiɗi e noga e joyi jeena yamde soki nder maison de la presse Bamako jettinonoɗo kabaruji ɗo yumor woykalo. Ayri bangal natugo ndiyam ɗan caggal ko e kasaraji kewɗi mata toon o hotli tan wiyat ɗiɗo kasaraji yettiki toon joyi en dabaji duo. Bomboje kañi en paɗɗalle ngallure ɓuremde kikiɗe hecci keñen ɗum laatiki sababu so yimɓele sappo e jeegom kañi en barmile hen jeenayomɓe fuudu yo ɓiɓɓe rewɓe noɓe kollitiri wiide yimɓele joyen kaɓɓorde kañi en gaɗi ɗiɗo golleji. Ko noddirten zoom sir ko kanko Mariam Kourbele o warano haalna ene wattu joni yello hoɗum waɗi so yimɓele woɓɓe antattande ɓe jiihi neɗɗo arande fuu dañan koɓe cikkiti e muɗum koɓe cale sikkitade fuurdu an hewdi ko tawe gonga ɗi wonno sembe kabaruji ɗumen joguino ɗo bete hande ɗi bisimilla moɗon e heɗade. Bien les sahaleji medindi yottiyade gawo kanye fa garda tumbutu kanye e dum woni wuddu leedi ndi fuube kolitir natu golleful mayorane o go dido kasaraji jottiki ton e do nokkul dum laati sababu do hono won dabaji dibe bi keddi le hen fa kebe famtar kedden Ousmane Niali Boudi.
Les sahaleji medan di direto le region tumbutu ko buri kolce temen nay woni de ndiyam yaadi le commune ngaji sappo e tati cercle o kabaru goto wonto gawoto le commune rural soni alibert yimbe genendi fuubuli maro ɓe dabaji kolliti metti muɓɓen e ɗi morsongoji.
Hoggo balgu ana yiɓa bangge garwal galle amen nde janɗam warri semme kokol mon saami baali jetti tawa o nokku feccere majji fuu waati mi heeɓi tiɗala hikka sanne cegganne toɓo satti ko yata dabaji temeɗe joyyi e cafantati ɗiɗi wonko watiri amen hono be e baali yoga heddigi e diyan saabi janɗam warri semme sanne komi miilaki mi
feewi.
O kabaru ana woodi du ley wuddu leydi meɗen ndi to mottito maroɓe dabaji kolliti wiide nabbugol ndiyam ngol juwi ɗum ɓen ƴewi maɓɓe ley jolol ngol dabaji kewɗi wonɗi ndiyam yaadi guro bokum woni hoorejo maroɓe dabaji wonɓe mofti
le hitane hikka janɗa hewtina amen bonnolaji sattude saabu watti goɗɗo dabaji amen an han taccude maayo ngo no le lummo maayo ngo ko heewi majji heddi hen lijjan ɗi wawi tacci maayo ngo ndu ko heewi muɗum waati ko yata cafan tati yoga ɗu holliti bonirama ko yata cafanɗe joyyi e joyyi dabaji cewɗi neɗɗo goto ana mottiga kañum ndu dabaji muɗum cewɗi fuu waati saabi jan meɗa tewta balliku
wottindi wiide ɗe ilameje gaɗi torraji sanne ley saha leydi meɗen ndi woni ko wolti wiide himɓe ɗi région ngaji ley gelle yogaje boniraɓe keeɓi faabongoji yogaɓe du ana domi tafon ka noon ley gelle yogaje o angar laateke fa ɓe gaɗa ko wawi nafude hono wadde golle sardiŋeji.
Ɗiɗo kabaru wi fan mbawi heɓede dow beme amande ɗe dow page facebook kañe compte X Studio 80. En mbiyan ko nayri bangal ɗum woni hettugol ha ɓurimo ko heewi e jamare nde kay fuu hettiɓe kolliti wiide toonuji neɓa ley usine ngaji ɗi ñalawma hannde ɗo micciteɗen wiide rawani leydi maɗi ndi kañi ardi ko nayri bangal remgol ha ɓurimo leyɗele keddude afrique hirnange ɗe hitande hikka nde tam no kammo wonde toɓirde no no kammo toɓirno noon mbireten an laato sababu so mali heddoɗo wonno ɗona kamɓe ɗum woni remoɓe kay ɓe kollitide ɓe kuli sanne siita sidi ɓe
Dramane Koniba Goita kañum Amiru walle humnine remoɓe haabu e nandal muɗum nde genni kuccala ko holliti wi fuɗɗode ittugol geeju haabu fottat yon man hande golleji ɗi ana wonde waɗirede no wodiri
amiñine campagne mina
ngal ɗum kartal 2024 2025 no wonde yirwude no hanniri caɗele fuufomi matali haabu o no wondi naɓɓede to usine toon yoga puɗɗi jasebre kalisi mum en nden no jamtano wondi
le genni kita ɗo o kabaru goto ngo hollita to remoɓe haabu jooɗiɓe on nokku gafa hannen ɓe holliti ɓen hassengene hewde kalisi maɓɓe ceggal so coggu haabu waɗama zoumanat tunkara kanko jokka amiru chambre d' agriculture le genni kita
commencera ina korku
kettal ngal woɗɗa timmude tiɗala foof mi humpitaka ka guila e fuɗɗode lumo ngo fa joni foye mbuɗum mi jaɓanaka
guila amandu korkula foloñina
miccitunde wiide ndungu ƴaɓɓi ɗon ko yata hectare temeɗe guese wonko boni to jiyan ɗu hewtini remoɓe ko heewi tiɗalaji
wattu joni e gardan le mandiri ndi sukaɓe jokolɓe wonɓe tonɓe ɓe gaɗi communiqué mabɓe ɓe kollitide ɓe kaja hono ƴittugol yigaji ɗum darne le oɗon nokku caggal ko kasara woɗno toon le noka e jeena lewru janvier ƴaɓɓinon ndu nokku noddirteɗo kokkoyo iɗum le commune nuga laatiki sababu du so yimɓele keddi ley hen ɗum won damaji gonɗe tonɗe ɗum e tawde fu yoga pelle société civil e gonɗe tonɗe kay kollitide fa ha jamarde haaɗe ƴirtude toon ɗum woni kangeje ko nandi e muɗum ɗum wona ko yaafi feewi kanko ɗum woni gonɗo le nderɗo fedde société civil mo noddata Issa Traoré o haali ɗati ɗe ɓe gondi nangude ñalawma hannde o keɓɗen ko mo sifiido hen do faccitago siita sidibe
beɗi diyahe kuddu parce que soroɓe ke hatti
ka mais fu ma yiɗi gollude on nokku saabu ɗum nokku tan to jama fu horta saabi ittugon kange o mi e miiroɗan ne irtude kange hana uddede gaɓe fiya dabiriji tan yalla bonalaji ɓe faddo ɗum le watti joni golle ɗi ka fu darkin saabe yimɓe mayumɓe mi wana mi suɓo yimɓe yogaɓe yalla ɓe ana haɗa rewɓe ɓen warde golla on nokku caggal muɗum mi waran famitan jamare e kuɓeje fu ko woni bangge amen ɗo yalla rewɓe ɓen ana acca warde ittude kange on nokku heƴaɓe laamu ko jooɗi nokku amen ɗo ana hani hollude daroga mumen kañum ɗum yogaɓe e rewɓe fesa wongin ɗumen haaji maɓɓe wala hen ɓen hawti sanne ɓeɗa hantinaɗe ɓe jaɓa sariyaji kollitaɗe ɓe jokka ɗum miɗa wawi seeɗade jaati fa hande nokku on uddaka to on saabi mi heɓe yamirere fuu jungol laamu ko yamirta on nokku udde
kikiɗe hecci keñen ɓe kollitide bomboje kañum paɗɗa fewde e ngallure ɓuremde région gawo ɗo bomboye ɗe ɗiɗƴe ka fu wiyama saami ley lefol mayorane o wongo tongo goɗɗe ɗe ɗo caami ley ngallure ndi ɗum laati ko sababu ɗum so yimɓele ko yahata sappo e jeegom civil en kañum barmi ley hen ley hakkunde mabɓe ɗo rewɓe ley jeenayoma ana ley hen noon ɓe kollitiri wiide kanko docteur Amadou Halidou o ɗum woni kominiɗo kabaru cellal ley doctoror to ɓurem to hollitide barmuɓe fu gaddama ley sud doctoror ɗo gawo ɗo keɗɗa mo komo sifido hen do faccitago siita sidi
par rapport à la situation d'hier
kenyen won bomboje mbedade do ngalure buram civil en ngoni be dum sami do mudum buru fuf sukabe jo ndewu jenayo heddibe be yu balki en worbe be nambara sappo en jagomo en babe sukabe jenayo e balki en jeddo be barmane mu en nawi san kanon albarka allah do faba lamu kobe e kanye babotobe yobabe kibi nabude sappo dido e barmu be je sappo en jagomo be l'hopital kibi nabude chu keɓi nabde cuuɗi dogotoro bammuɓe sappo e ɗiɗo do sappo e jeego muɓe ani mabɓe jeɗɗon ɓe banmande mum en nawi sanne wakkati joni o bammuɓeɓe foof ana to l'hôpital gaw eɓe gondi sawrede
e mbiyan sen jaari nokku noddirteɗo bafula be to ɓe mbi cumu waɗi toon noon ɓe kollitiri wiide ley nokku mabɓe moɓe noddirta toon ɗum woni sebela noon ɓe kollitiri wiide ɓe mbi oɗo cumu waɗi ley nokku noddirteɗo sebela iɗum ley commune Bamo Falé ɓe mbi ɗum laati ko sababu du so neɗɗo gotal heddi ley hen ɓe kolaati sababu oɗo cumu du ɓe mbi ɗum woni courant ngaji ɗum laati ko sababu du so buguji kewɗi kañum keddi toon wona joni woni arande cumu waɗa ley oɗo commune ɓe mbi yontere ƴaɓɓinonde du ɗum laatiki toon sababu so ko yaata toonuji jeɗɗi ɗum woni ñamduji kañum keddi ley ɗiɗo cumuji en kalan kabaru festival sur le Niger ko noddiri Segu Ar wattu joni o iɗum wonde fuɗɗode ley ngallure Segu nde ɓe kolliti widdu yimɓele domtaɗo ley oɗo nokku ne heewi sanne kono ayiri banggal ndenago du ɗum huccanama hoore noon ɓe kollitiri wiide Ousmane Niali Bouly
ko yahata himɓe ujuna capanɗe nayo woni do mabɓe ley nde yontere to Segu to jaati ley nokku festival ngal watte lannidaji ɗi fuu gaɗama ɗum holliti en wiide huncinimɓe hoore nde yambere e kotilaji ɗi e garuji kewɗe woni joppanaɗi waroɓe hawrude ley luumo sottugol kake ko yahata himɓe temen nayo artisan en kañum waddoɓe kulle goɗɗe woni feccaɓe ley danɗe ɗe ko yahata du himɓe temen joyon woni wadduɓe kake muɓen yuroɓe ley leyɗe capanɗe nayyi ley lefol leydi men ndi e leyɗe goɗɗe ley genni ndi yambere muɗum ana yiye jamare nde holtiwi ngal kawrital fina tawa ana jogini nafa sanne banggal yirɓere gendi Segu ndi natirde e ɓadale nokku o fuu kabaru ndenagu ana darana dakorɗe manggal paɗen genni ndi ndenagu muɓen ɓeydama daranede dugongoji du ana jiye wonno ko Mahamman Baba Kunta ɓeni studio tamane ƴewde Segu
min mbiyan so lanɗo jaaɓi ko wonde wadde to Segu to ley ndiyaɗo yontere fuu o garan famde ɗum saabi de keƴaɗo amen goto won on woni momi naɓɓi toon fa martina on kumpono ko ɗum wonde waɗirde toon
tamani projet mo fondation irondela ɗo maliɗo e gollidimɓe muɗum téléji e radio ji irtel mo faaba mum itira union européenne e kañe e leyɗe danemark suisse royaume uni e kañe coopération espagnol
yewtere meɗen noddirten zoom sirnde e garan memde kabaru wattu joni ɓeɗo yimɓe ala tawande ɓe jihi neɗɗo fuu ana hewdu ko daña hakkillantakoɓe keeɓi dow jomum ila ɓe puɗɗa e gollidinna ila ɓe natidira hono wori siita sidi ɓe
lamde ana waɗe yalla neɗɗo ana hoolo neɗɗo mo anda sirantu kañum jaabi wi ohon o holliti wi tewtoma e dewal arandere ana noddiri sériba goo ko ɓe korti o holle alhaali lobbo guiɗira makko fuu wimo o tinno watta haqƴile hooriko e wondude o suka jokolle watti seeɗan tan suka jokolle waɗi silimo ɓami debbo goɗɗo kasine kanko suka jogal nodditeɗo joseph yo neɗɗo tan deƴiɗo sanne sa yimo a wattamo jaati neɗɗo joni soobey ma waɗamo neɗɗo mawɗo feyle gollidirare makko ne jamare ko hewi muɗum hiisaki mo so batuji e nannan ana waɗe ɓe kaltama hunde fuu ga ñolman goto entreprise to gollataw tawo heɓi tiɗalla mawɗo goto ceganna fawtoɓe o entreprise itti koyɗe muɗum e golleji o entreprise. Nde ñalana jamata ko heewi tawa ana gollali o entreprise juhama sanne cegganne kanko joseph o hollitti darorgal makko. Li watti seeɗan tan o fi dabiriji fuu honone golleji entreprise o huncinda hoore pacci daro. Neɗɗo so watti haqqille hoore muɗum ana naato saabe daɗa sare tiɗalaji yogaji. Neɗɗo fuu ma anda pati holli ɗum yawore nokku fuu to hawɗon.
Nono wori mo anda fuu tinnoɗa fati jawaɗa ɗum saabi de ɓinguel adama honnoko no mbireteno tan saabi yidde neɗɗo e andude ko du ina woɗɗidiri sanne noon mbireten gattuno koye moɗo hakkille sanne. Ɓe mbiyan numéro amen o omoni ɗum woni capanɗe jeɗɗi e jeegom capanɗe jeenayyi e jetti capanɗe joyyi e jeegom capanɗe joyyi e jeegom. Ɗum woni numéro amen wiyama wooda fa keeɓa hettinade journal ngal ono ɓe keeɓa hettinade ɓe iɗum ni 37 321 kawaji mi sina tawata on fei so ɓuɗɗunoga e ka e crédit e téléphone moɗo fei so fi e mbu taccatake ley hen fat jeeya fewi nokko nandirɗono ɗo e seeɗa yewtere meɗen nde ana woodi. Wassalam. Yewtere meɗen nde waran yowade dow jahol kanko keƴat union européen li leydi meɗen ndi li laamu seguɓe kollitiɗo ɓamde noga e jeɗɗi fa yetti noga e jetti lewru janvier ndu omo wonno toon omo jokkidirno dow e yimɓe hewɓe o yeehi o ƴewtuki projet ngaji kewɗi gondude e gollede le oɗo nokku fa keɓen famtare keɗɗe Mamadou Sama Sekou kañi siita sidi ɓe ko pewni hen dow hen.
Ɗiɗo imadaraji heƴaɓe union européen no fuɗɗiri Ségou Bagadaji dende ngaldura Ségou ɗo enne kanko ambassadeur eɓe o wondi ɓe bisimama wonande réseau Thiassiri. Réseau Thiassiri yo guɓɓal rewɓe mbaylitoɓe ɓiɓɓe Diallo gara heeɓi kake gollirɗi union européenne faaba latiɗo sababu ɓirude sembe golle réseau o noon hollitiri horejo mabɓe madame Niang Fatoumata Boly.
Dokkodirgo juuɗe union européenne ka e walle PAM huncini hoore sanne sabumi heeɓi masiŋaji ɗimi gollirta ko weltata ñamiriji amen ko yaata rewɓe 100,000 ka e surbaɓe 500,000 ana golla ɗo hannde nde mi heeɓa hen ko yaata tonne ŋaji joyyi.
Oɗo projet mo fanda muɗum yo huncani hoore kabaru ñamduji ɓuuri fofle janggirɗe banggal kantine ŋaji ɗi golli ɗum woni programme alimentaire mondial Mali keɗɗana Ibrahima Diallo horojo ndeɗo gollirde hollitiɗo no weltani sanne faaba union européenne banggal projet ŋaji kewɗi.
Ɗum dabiri tan fiyade ko natto saabe yallah heɓude ko ñamete ana yirwa saabe union européenne mbeɗa wawi wadde golleji ɗi e nandan mbuɗo hannde.
Gollirde wonde nde nelaɓe ɓe darnokoɗe muɗum woni Kumatex usine mbaylitowo haɓurimo Kumatex ɓooyi faabade yirwere keɓɓal le laamu Ségou caggal dardugol usine o duuɓi kewɗi woni ko laamukoɓe maliɓe gurtini ɗum. Ambassadeur o e kañe ɓe wondi ɓe totodiri hakkillaji e golloɓe e dow kabaru usine o keɗɗana masside koni hoorejo Kumatex holtiɗo weltinke sanne garal ngal mabɓe.
Sa remonte
ɗum huncini hoore sanne ɗi golleji saabu hannen neɗɗo fo yettiɗo ga ƴeynomo gollirta welto toon saabu usine o ana wawi moƴƴinde ko yaata tonne ŋaji ujunere 500,000 fattade tonne ŋaji ujunaɗiri 500,000 ga fa hannden meɗe yiiɗi masin ŋaji ɗi moƴƴine ko fafato amen wadde golleji amen ɗi nema muwiri le aduna o fe magal
muɗum.
Caggal Kumatex ɓe darnuy koɗo to nokku centre ndomo bisimi ɗo no haniri délégation o hoorejo nokku o Boubacar Doumbia mimi haala gollidal hakkude mabɓe union
européenne.
Mi heɓmi janggini ko yaata haye temdere en nogay wargon ambassadeur o hannde ƴeewa amen mi weltiki hen famana seedan ɓe hokki amen kalsi yalla hayɓe yogaɓe kasin jangguine golleji mi yii nokku to ɓe sukaɓe jangguinte.
Ele kuyam woni ko yimɓe union européenne jogitike dowol mabɓe to markala goɗɗiɗo Ségou kiloji 35 nokku ɓeɓe darni koyɗe muɗum woni barrage markala wokkati joni o ele temedere fuf sappo woni ko nawtora ewi ardiɓe barrage o kama ɗum jaati keƴaɗo union européenne waɗi noddango faabotoɓe yalla ɓe gattana hakkillo o nokku mbawɗo faabade huncangol hoore kabaru ñamdu keɗɗana ambassadeur Thomas Seker.
Sa ƴeewi hannen honene golleɗi huncini hoore ana tirsi ñalaɗo warande semme muɗum ɓuranni saabi baalɗe ɗum e gollidi tal e leydi Malili ga e walle union européenne ɓe fiyan dabiriji fuu yalla maaro e ñamiri nandan muɗum fuu ana ɓeyde e golleji watte ɗiɗi.
Ambassadeur union européenne ɓeydoriɗo faamu dow kulintereji kewɗi woni gartuɗo Bamako projet ngaji kesi korata ko e ley gueɗe kewɗe fuɗɗi gila joni mijeede
meɗen hasindini fa hannen e heɓon kuraŋaji caggal muɗum ndu dabiriji kewɗi fiye yalla golleji ana heeɓe to jamare ɗum
miɗitan wiide union européenne na faabo ɗum office Niger banggal darnade almusaɗɗaji projet gila duuɓi 1980 hikka jaati union européenne faaboto jugtitagol projet Parison golloɓe le kabaru umaro yoko ɓuuri milliard ŋaji joyyi CFA